kun radio sagale americati radion sagale america uta ta kabega jmaatat galgale keessa sala mawalakka jal kabega sa sadit meter bandi kula sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amajal kaba fagov dioda radio internet if satellite nail satin kanin saganta kenyor dufa jirtan dagge fato ta kenya jalla tamo akkamoltan kibtata watabajji digdami ja barakuma lamaf kuda sadde takkala kops ethiopia timmo watabajji kuda sagal barakuma lamaf kudan kesume sanke sanarani namodan diti
kanu dudu biswantu jube horati matan odu garelen mormitu ethiopia kesa halella bombi sambata darbe finfinne kesatrawotame balalefatan
kan ministri imala ertratin hoggana mujil motuma biyetti marina genya farrafin finne senejira sokorru kajiru transformeri mad electric gilgal gbe tokko farratti bidikae ammato annajalo olejira jedama arra dunya ratti guyami damtota dararati kanatu yadatame ola kanarratti skopi kamna nanno benishangul gumus togo ifama tongo kesatti hirira deggersa mumiche ministera ethiopia baameratti policy nanno dukasa bane namota lamatu do ejira mejira kun dilbata darbe dakaninte kanarattis gabasa qabna marafo gatumura saganta kenyattin walin turajin geffato ta kenya ammoduf garatu jubet
jil sadarka olana kan motumma ertra wogota digdama bode ro jal qaba finfinne sene jira wa michamu mich ministera abi ahmed tan sudan hala jiru qorachuf kan ergame garenjila ertra kun osman salehin kan hoganamuf gorsa olana president isaya safaworqi ministry imma ala biyetti yemane gabra ab kan ke sattar gamani lammi won ethiopia hangito kusrna semanna sanarattar gaman guyyan kun guyya guddada yo jedan tatta finna genyasun bay argamsi sajedani kan abdatan taw ibsaniru iskender freu srna semanna sana kabu fata bole targamun gabasera namodes
waggota digdamman darbani ethiopia ke satti kan inargamin jilli motumma ertra arrenna finfinne senanitti kamu miche ministera ethiopia dr abi ahmedin oganame simanna o atu dirret ayarat godamef achirra enagara masara motumma ethiopia tqajelanisi karabole gamagomanerra alaba ethiopia rendebia alaba ertratu balalatu rejera mejira President Ertra Isaya Safaworqi tane akkana malamfatti kallakawman gorsan president cha obbo Yemane Gabraab akkasumasimmo minister imala Ertra Osman Salasabe gurmukana kesetti kan argama yotaw enna san finfinne senanit mumiche ministera Abi Ahmed Walin yero waldubbi sanitti enna naga walgafatanitti akkana monnachi turanjiranitti dala fagate debef simanna goda mukan fakkatu kandabre kanirramfate abdi borut kafulefate fula ifav kabajan kangutame simanna nagenya egeritif abdi gudda kenu jera mejra gama ethiopia ras ministeron abbotina manti atletonni badafamtonni medalia worke artistonni bebbe kamoniv kabron sirna simanna kanarrat targamani jiru jera gaba sankenya chi targame masara motumma kesatti kabaja jila ertra kanaf aferran irbata kan goda majiru tawus beksise jira amantile ethiopia ijotan kan of kesa qabu gumin abato tamanti ethiopia dem sarara kan kesatti qoda sa gumachuraf gafi yesu sale beksise jira barresa mumichi gumisana ojeta wangela zerihun deggu akkanatti gabasa kenya fipsan
በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን እንደምታዩ እዚህ የሁሉም ሃይማኖት አባቶች ቅዱስ ፓትርያርኩን ጨምሮ የእስልምናው ፕሬዝዳንት ካርዲናል ሌሎችም
ባየኑ ገመቺ ሰኩኑ አኩማ አርጊቱ አቦቲና መንቲ ሁንድኑ ቅዱስ ፓትርያርኪ ደበሌ ፕሬዝዳንቲን እስላሙማ ካርዲናሊፍ ኢሳንካን ሁንድኑ አርገመሪ ጅሩ ኩን ገመቹ ጉዳ ኡሜ ጅራ ድረስ ወጎተ ሄዱዳፍ አቦቲና መንቲ ማሪንኩን አከገገፈሙ አራረከቡ አከጋፈታ ቱረኒፊ iba gochaturan wajrale yokan waltajile kenya daddarratille ibsatu rejeru አራር አመገገይ ሰምኩን ከራነጋ አከጥምረሙ ጉሚን አበቶታ መንቲ ኢትዮጵያኩን አከቆረ ፉደቴ ጋርጋሩ ጀጀበይ ሱፍ ሙምጨ ሚኒስትራፍ ጋፊ ኤሰኒ ከንዴቤ ገታጅረን ተውዱበቱ አከዴቢ ጋሪ አርገተንሌ ከነብዲቀው ወንተውዱበተኒ ገመ ኢትዮጵያቲስ ገመ ኤርትራቲስ አቦቲነ መንቲ አራራ ከነ ጀጀበይ ሱፍ ሚልኬ ሱረት ኢርማቹ ቀቡ ጀረኒጅሩ አንገው ንርትራ ወጎተ ድግደማ ቦዳ ሐለ ጃለላፍ ነጋ ከናቲን ገረ ኢትዮጵያ ዱፉንሳኒ ለሚወን ሲመናፍ ዴመ መረከይሰት ገመቹ ጉዳው ሜጅራ ጀረ ገባሳንገኝ እስክንድር ፍረው
ማዲሁምና ኤሌክትሪካ ተምሳሶ ከንግልገል ግቤ ተኮፋፍ ለመፋሶ ኮሩ ተርገሙ በላብ ዳሙደቴን ትራንስፎርመሪን ሳጉበቹ ዋጅሩምና ኤሌክትሪካ ኢትዮጵያፍ ዳይሬክተር ሃሪሮ አላካታን ኦቦ ምስክር ነጋሽ ቤክሲሳኒሩ ቆንጂታ አይቱ ገባሴ ጃለን ኔዴስ
አረጀቹን አከለኮብሰ ኢትዮጵያት ወጠበጂ ቁደሰገል በርኩመለ ማፍኩዳን ገነመከሳ ሰዓቲ ተኮፍ ደቂቃ ፍርተሚሽን ረቲ ማዲሁምና ኤሌክትሪካ ተምሳሱ ከንግልገል ግቤ ተኮፋፊ ለማፋ ግዱቲ አብደከኤን ትራንስፎርመሪን ተኮ ጉባቹ ኑቤሲሰኒ ጀዳን ዋጅረሁምና ኤሌክትሪካ ኢትዮጵያፍ ዳይሬክተር ሃሪሮ አላካታን ኦቦ ምስክር ነጋሽ አብደ ከናይቱ ዶብራቲ ሂን በበልአቲን ድረቶ አቹፍ ወጀቶን እትሰብዳ ከንጅማ አከሱመስ ዳንዲ በለሊጥ ያራፊ ራያት ሰብያፊ ቡልቺሳ አና ሶኮሩ ወሊን ተዋና ጀለኦልቹፍ ጫራቃ ከቱራን ንብሰኒ ሰነቦደ ጀዳን
ሰባታታ ተኩላ ካሚ ለማጥፋት ተችሏል። በዚህ ትራንስፎርመር መጣጣም ምክንያት ወይም በዚህ ትራንስፎርመር ኤሌክትሪክ ኃይል
ያገኛል። ሰዓቲ ቶርባ ወለካረቲ ጣምሱ እንደንዳሜጅራ ከነን ትራንስፎርመሪ ጉበተራ ተጃጅል አርገታ ቱራን ማጋሎን አካው ሳይና ጅማ አጋሮ ቦንጋ ሚዘን ከሰቲ ተጃጅል ኤሌክትሪክ ጭቴጅራ
ትራንስፎርመሪ ጉበቴ ዶቡ ሱዳፍ የሮ ዴራ ዋንጋ ፈቱብጀቻ ጫሳ ኤሌክትሪካ ጅሩ ወልቀበቴ ዋንጅሩፍ እዶ ብራራ ተጃጅለ ኤሌክትሪካ ጭቴ ቱሬ ዴቢሱዳን መጋላ ሌሆ ሳይና ጅማ አጋሮ ፊቦንጋ ኬሰት ተጃጅልኩን ዴቢው ደንደኤራ ጀዱ ገሩ ሚዛኒፍ ቴፒ ኬሰት ሀተተማን ተጃጅልኩን አርገሙ ፈከ ጅሩ ኦቦ ምስክር ዱበተኒሩ እቲን ከውምሲ ብደከና ባቲ ገና ኬሰ ዋንጅሩ ረኮ ቴክኒካ ሙደቴራ ተው አችራኑ ኢብሰሜራ ጀደን በዲደቀቤ አመት ጉቱማት ትልማሙ ፍረኪሳ ተውሲ ግዱ ገሌሳን ዶላር አሜሪካ ኩመዲበጃአፍ ኩመሻንተማ ከተው ትልማመጅራ ጀደን ነማፊ ቀበኝ ብራረቲ ሚዳን ደቀብ ተኮዩ ሂንጅሩ ጀቹዳን ኦቦ ምስክር ነጋሽ ያደሳኒ ጡምረኒሩ
ሚኒስቴር ኢትሳ ኢትዮጵያ ድራኒፍ አጀጃ ኮማንድ ፖስት ከቱራን ኦቦ ስራጅ ፈርጌሳ ታይታ ሳኒታና ድረታ ሶቺ ዲሞክራሲ ማመቶ ተክባ ገዲሰኒ ጅራን ኦቦ ስራጅ ፈርጌሳ ሚኒስቴር ዴታ አባ ታይታ ጌጅባ ኦቦ ሚሊዮን ማቴዎስን በከቡን ሳኒ ብሰሜራ ከሌሰ ድረታ አን አብቻ ኦቦ ሽፈራ ሽጉጤ አንጎ ገዲሰኒ በከሳኒ አፋንያይን መነመሬ በከቡኦተ ኡመታ አዴ ሙፌሪያት ከሚል በከቡን ኒያደተማ ፓርቲን ጉቱማ ተኩማ ኢትዮጵያ ሰማያዊ ፓርቲፍ ገምታን መድረክ አክሰንበተ ደርብ ኡመተ ደግር ሰሙሚች ሚኒስቴር አፍ ባይረት ከራወተም ሀሌላ ቦምቢ በላለፈተኒሩ መያድ ጉያንኩን ከነን ወሬ ገመኒፍ ተኩማ ቢዮልሳፍ ያደኖ ተኤ ወጋ ወጋን አከከበጀሙ ዋምቸ ደበርሴራ ፓርቲን ሰማያዊስ ገመሳን ወለቡማ ኢትዮጵያ አፍ ወልጃለለ ኡመተሼ ዋልታ ጭማ ተኤን ሁንዴሱን በርባችሳዳ ጀዴ መያድ ከነከም ቤክስስ ኢብስሃር አባሴን ተው መለስካቸው አመሃ ፍንፍኔራ ገባሴራ ከነጌ ፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ መን ሙርቲ ኦላና ዩናይትድ ስቴትስ ኡጉረ ኢመላ ቡልቺንስ ትራምፕ ብዮተር ረሄዱ ሙስሊመታ አንረካ አይረጋሲሱዳን ኢማማተሳኔ ካንፈል ሚሲሳ ተኤፍ እንጂ ፈተን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትደበርሴ ከኔጅራ ሙርቲ ሰገሌ አፍሪፍ ሸኒፍ አፍሪቲን ቱሬ ማን ምርትቻ ከነከን ረጋሲሴ ኦዱና ማፍቀምኑ ከኑም
ከረጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ጉያ አራጀቹን ወጠበጅ ድግደምጃ አዱኛ ረት ጉያ ነሞተ ደረራን አደዳ አረገ ገርጋረን ተውያ ደተሜዮላ ከነዳልቺ ሱዳን በሬሳ ዱሬን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተረዝ አራ ኢፍሰከነ ኒጅረን ጉያ ከነዳልቺ ሱዳን ጃለንን ሃለሚ ደምቶ ተደረራ ብየኬኛ ወልቀበቴን kangabastu kabdi kunot
dararan namaragau yomi yuwan fudataman qabnef sababato kon qabuje chudan barresadren to kumamot mota antonio guterres dubatani jiru kunisi labsiero hatatama tasgabi dabin siyasa yokan dula warana ke sattis dararan gonkuma dakabu inqabuje du kanaf kanen darara da darage fi mati sani cina dabachudan darara dabamsisu wada senne kabaju qabna jedu guterres Oromota mana hidaa keessatti dararaa jabaan irra ga'e hedduu isaanii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanneen ammaan dura dhiyeessine keessaa yaadachiisuuf hanga tokko dhiyeessina ifaa gammachuu akkas jedhee ture.
Adaamaarraa guyyaa 22 gaachiin tursiisanii booda ammas Maayikalaawii nu geessanii Maayikalaawiin egaa akka namoota garaagaraarraa dhagaa turtetti kutaa garaagaraa qaba innumtiyyuu kutaa mana dukkanaa keessa ji'a sadii nu tursiisanii egas booda ammas kutaa Sharaateen jedhamu jira. Kutaa Sharaateen jedhamu kana keessas ji'a sadii na tursiisanii egas booda ammas achii nu baasanii Addis Ababa poolisii kan jedhamu jira. Addis Ababa poolisii keessas ji'a lama nu tursiisanii dararaa hedduu booda gara Qilintootti nu erganii akkasumatti miti kan keessa dabarre akka warqiin ibiddaan gubatee darbutti ibiddaan gubannee darbina. Jechaan si ibsuun baay'ee dhatti ulfaata waan kana bakki kun mana dukkanaati. Manni sitti cufamaa fincaan hin baatu. Aduun argitu qilleensa ni argattu namni walirratti tuulamee walirra ciisa diriirfachuun hin danda'amu teessee bulka jechaan si ibsuun danda'u beektaa garmalee natti dhaga'ama yeroo waan kanaa ta'u.
Shamarran yeroo dheeraa hidhaman keessaa Halimaa yookaan Biiftuu Abdii akka jettee turte.
Nama tokko nama kudhaniin qorachuun jechuun baay'ee ulfaata. Rukuttaan isaanii baay'ee cima. Rukuttaa caalaa immoo harkaa fi miila nama hidhuun jira. Waan adda addaa namarratti raawwachuun jira. Guyyaa guyyaa salkanis sa'aatiin qaban isaan Oromoota hunuu rakkisan walumaa galatti baay'ee waan suukannee isaa rakkachi keessa ture. Firaashillee namaan kennan simmintoo warra ji'a laman ture.
Ijoolleen dubaraas dubartoonnis ji'a ji'aanii dhiigitti dhufu jira. Waan itti gargaaramtan sinii kennu?
Hin kennan. Yoo namni birooleen nuuf kennu harkaan nu harkaa fuudhu. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas. Garuu yeroo itti qaanoftuu miti yeroon sun. Waa hundumaa kutattee waan itti galtee waan ta'eef kanaaf natti dhufaa wayiin natti dhufetti wanni nuqaanis natti dhageeme tokkollee ni jiru. Anaafi ta'ee obboleeyyan kootiif wanni qaaniis ni jira jedhee yaadan. Ani fi kootiif osoo natti dhufu akkasitti mana murtii deemee beeka. Uffata kan koo hunduma osoo hin balleesse. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas.
Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa umriin isaanii 55 waggootii 33 barsiisaa ta'anii turan. Miidhama jabaan mana hidhaa keessatti akka isaan irra ga'e nu ibsanii turan.
Miila koo kun lamaan faayidaa kennaa hin jiru. Harki mirgaa hojjetaa hin jiru.
Miila keessan lamaan malee harki keessanis kan hin hojjanne jiraa jechuu?
Harki koo mirgaa hojii ala ta'ee jiraan. Bultaa isaan kaasee mana fincaa hin ajeessu. Namadaa kan mana fincaa hin ajeessu. Namadaa kan nagaatee hin ajeessu. Namadaa kan ajeessu namadha. Namadha jechuun hin danda'u.
Amma egaa baataniiti hakiimiin ilaalamaa jirtu.
Ilaalamu. Akkuma hin dandeenye maaliif deebi'ee deebi'uuf hin dandeenye humna namaa na eeggata waan ta'eef. Nama na baatu abbuma garaalaa na baata malee nama dhaabbataa na baatu hin qabuun.
Yaalamuuf immoo horii isin barbaachisu maallaqa qabdu?
Hin qabu. Ani waan hin qabu tokko illee jiru. Haati mana koo hojjettee mootummaa hin jirtu immoo madda galii hin qabdu. Barataa waan tokko hin qabuun.
Dhaggeeffatoota keenya kanneen mana hidhaa ba'anii haasofsiisne kana qofa miti gabaabina yerootiif asirratti dhaabuuf dirqamne malee.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ceenaa dilbata dabre kana jiraattota hiriira deeggarsaa kan naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Toongootti ba'an irratti poolisiin naannoo dhukaasee lubbuun namoota lamaa dabruu jiraattonni dubbataa jiran. Dhukaasa kanaan namoonni madaa'an hospitaala Beegiitti kan yaalamaa jiran yoo ta'u waajirri dhimma nageenyaa aanaa Beegis namoonni 1,500 ta'an dhukaasa kana dhiyeessuudhaan gara Beegiitti baqatanii jiru jedhee jira. Gama biraatiin immoo magaalaa Benishaangul guddoo Asoosaa keessatti dhukaasni cimaaniif saamichi dhalattoota naannoo birootii achi dhaqanii jiraatan irratti raawwatamuusaa dubbatamaa jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Nanno Benishangul Gumuz, Anatongoti, Sambatafidil Betterbe, Namuta Ridi Gersaban Retti, Policin Benishangul Gumuz, Dukasabane, Kananis Lubunamala Makarbe, Giraton Vio Efiman, Namoni Rirekanaret, Matan, Rakobil Chinsakamnuk, Amubil Chinsachi to Retiman Neodebinu, Omni Policin Retti Dukasage, Churan Dubatu. Obujal Duvasrat, Girata Anatongoti, Sanis Rasasam Bakasadiru Kutamani, Amos Vitalevigit, Yalar Gatajru, Hala Tures, Akasiti Ipsu.
One to Kotum Beki, Baka, Waran of Banamusa Argan, Sabote, but one Tita, Man Mimal Sigam, and they want to be noted, but Atumu Makina Dine. And here we go Narukutame, Achibo de Mormago Rukutame, Achibo de Kaleko and Amona Kotederbe. Anarati Baka, one day, going on to the Pivote of Matitania and Tams.
Adel Kane Bonsaro, Jiratuton Gugan de Duato Coti, Isani Sadio Litur Bayotan, Daimasani, Hirira Sasaduka and Bitnaik, Sever Bachurakani, Policy Benishangul Gumuzin, Akarkotaman Dubatu.
Policy Nagude, Robin Zoladin Akarkotin, Mujakon Barbadet, Adunjeru, the Senatinet, Janko Barirani, Nagurangi, Yamayu, Ibagudjano Vera, Yolen, Yotamarte, and Katarantu, Lady Mangistin Urgu.
Adel Kanin am hospital Gitiala Majru, Joleni Sani Sabanagin Anna Tongo Bore Juruf, Karadufani Sanagan Dabanekajanis Dubatu. Doctor Guta Chali, Hospital Begit, Doctor Ayala Kawali Galati. Isanis Namoto Jata Maul Karukotamani Dufayalu Sani, Dubatu.
Namolikalani Namon head Duraga, Balachima Mani at the Basati Warachi Hajani, Namota head Dura Sankisa Balachiman Kanture Namadi Bemurature. Yali dua di guna riboda, nama tu kudan bayi sabah cimat era terikar guna. Barani amak itu koma softishu kan mosaan mo trip guna ma, garaman tu esini kalau macam ni, garaman jatama olin tau guna tanah juga. Murmara karuku taman ni jero, garara karuku taman jero, minda karuku taman jero, bayi insani minda insani lapera kan cecabe.
Dr. Gutan, namota yala abrufan kesa adarga gistoko di inigar malewani radangalef, lubbun sa yosuma darbul lehiman. Itti dabalunis, namota rukutaman kana kesa saddit, dubartutal lejadu. Nanno Benishangul Gumuz jila kanjirtu anantongo danga anabe gitin walittikabdi. Ammas nageni tongo amansisa waan intane vi, namonni garakumato kovdibashan ititil mamaman, bagatani bulchinsa anabe gi kesa bufatani jirachu, hoggana wajjirad imma nageni anabe gi, obbo arun bakkale nidubbatu.
Kan mereka kata, namun ni kerusi nanti dua nama sahaja ni mati jolden tu aruku tu, lubu ambak kata ni saudara kami liu eli nabi kita di sini kita jadi kalau lubu ambak saudara ni kan jadi kata ni jodoh nanti, nama kalau esat kan jadi, nama kamu tu covid pasal ni saudara tu berbakti jadi kita tu pergi ke bawah nama kan jadi berbakti, jangan anak kita jadi kita jadi kita kata ni tu, macam tu jadi buse ni atau si burak jadi kita nama kan ni kan nak buat lagi ni kan, untuk walaupun untuk orang macam aku masih baca cerita. Egana ke mudah mati, mati sama orang ada reku rasa kan, kita balas dah, mari dah kan, pemilik sebenarnya sama untuk kita nak seperti mama yang kita jom untuk mari kita kan mati kerana minggu, asa mudah mati kerana jengi kita buat sesuatu dah, sama mudah mati sama orang lecok orang, orangnya tu jawab ni juga, guru mesti jawab ni juga, sebenarnya zaman awal itu jadi macam ni, kuku kabus korin na, betul betul baju dengan ini pasal ni, ada kita kan korin ni kita gaji sebenarnya sebelah.
Obbo Harun jiraattonni aanatongo irra caalaan dhaloteen Oromoo akka ta'animanii bulchiinsi aanaabegis rakkoo jiraattonni kaasan kana quba akka qabullee dubbatu. Gama mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz irraa ajajaa poolisii aanatongo komaander Alkadir Ali Shariif gaafanne deebii tanu kana nuuf kennan. Akkas jedhu komaander. Sambata Fidel Bata Dugad, Hirira Murmi Gafi Mirgaret Gafatan, Gagisani Turani. Isani Nergasusi Nedebine, Humnota Nagaik Senituach Ufi Mesha Ukasu Tuture, Sananala, Humtu Inture, Amawan Tundumtu, Tasga Baera, Namedubun Sadarbe Reja Munjuru, Namotatu, Akasumanu de Samaleje Churan, Kanisan Debikanan, Commander. Gamaprotina Mas Nano Duma Benishangul Gumuz Magala Susakes, Kalesa Kasioni Nagakabachisu, Namota Lutimba Cabroti, Fanio Gitani Magala Susakes Giratan Iran, Balada Capsisajira Chule Giraton Dubatu.
Arbu Gabayao is Atarajama, Savaras and Ratti, Yajini Sura, Doctor Abi, Matapati de Maturte, Bajajisana for the Niakan Tani, Ranger Chapsani, Sura and Askukutani, Kanango and Mokamuanagina, Benishanguli, Kanangani Bodhisota. sana mani tufuani galgalamu gafu na muntu tochani na magalu makesha na mukabani mukabani kani uniformi na fani jira kana fatani jiru umu managenya rakanje kumsa kaje malo ummatini je kumsa ngabo ummatini na kumaranto chaje jira ummatu makesha tiga kama mati na muni burra chentani adam baasa ni marukuta matu na ni na muni oras kesha jira ni si ummatini ni si rukuta kama ni nagenya si ummatu makami fulisa jima tega na mara rukuta ni jirbi nta chisa ni tomatu na ni ede unu matu wajadu gara saati lama wai kesa mwalgani ba yopi mwaka dukasi rasasa wana dadara magala kesa ti bayina naga mutka.
Jirata magala sosa kana namilu bundar bijira ajan negafane polisi na motare baman okse wanka ofi sanabarun rakisa ad ajaran. Dabalanis jirata ankun riri de garsase la ba mufture jirato ta magala tikesi jiran walitibu sa wanjarun amma fiyarob dabar famira ajarani. Harra sasusan kesa sochena gasin jiru jedu. Hala na genya magala sosafi kwa mijirato ni kasan kan, hogana wajira polisi Benishangul Gumuz obwa iluga fachufi ya lus debi nufkan nufpena inkabane. Gabasa Radio Sagale Amerikaf, Galmudawit, Nairobi ra.
Kadaga ajistana su Washington DC ra kadabru Radio Sagale Amerika sagantafano romoti. Waye ummata romo kana bektu lata abdo badaso sirbito to romo jollummat sirba jel kaban kessa tokko sirbota shanta macala akala fa qabdubata kenna wa na kessa kai ummata kiyatti muttanjira je churan soratime kunot
abdon garren baddaf gamboji shawaba nanno akali ban cuqala fantale bosetti fula heddu kes jiraate tin horiti saqillen silafalle farsa ol guddacha qonqo ciracha dufe jedam america jiraata ganna laman duratta dobarum sa doctoruma finfinetti university finfinne baratu divin baye fidufe qonqo badde ke sejiratuni barkum to covid be sagale sagalta mi saddeti microphoneit gadalakki sejeda sirbini qonqo jirat kessa
lon tixine kalkala gallu le faru lon tijira faru loni sunmal ja ogaro leo ogari lonumao attajala hanni mure garude ogaro leo ogari lonumao gafadala wagni fure garude ogaro leo ogari lonumao esa tikse esolchite garulu o garule jenne takasti lon far
ado be khisi jala qaba be itfis do itfis
eka
itfis itfis sagal chujirtmo obada ujirtmo gal chujir silayo faru tananam
e lon amma fakenya vilon galali galgal lon karat galchite lon agarte el mamani anan ugde galgal woltiya ani tabatu jechu garule kana ko famti ga faru lo ri ba yera be
faru yo tan qaba na moyo dabo wali ba an yo dalla jaran yo bruqo tan fu bisanto an wa du jira fa kol fa kenna faru le dida volte o yo
adun tu bare sagale bare ta kam tak wan wa recha tret wan ba eser be sir bota durani isan ke sa fa kenya sir ba recha kai malka buna
kana me diko na da waddi
kai malkabuna arabbi kadanna bentulu yana arabbi kadanna kana duda hanurumu ulkai ireza kabanna elelel elelel ulkai ireza kabanna elelel elelel ditti anse sirba yorakatte atikenyam buli numal labde keditti bul alagamal to apda taka jeuchu
yorakatte atikenyam buli numal labde keditti bulla kenya tibulla kenya yunura
namni baye kajala troro alaga kajeru jira tiase madakuba kajeru jira
fakenna madakuba khisati adu khnisi jrubo kendam minyatu jette adonya enche chisu warabesi na adu jette sirbi khayom ba fat bari sun barakami fakata kana
sirbi kun akala kosa abashati barak mala ma fishani no jette mamax oromo timaji madanku ba abba gubaja oromo university room baradu wan tokoto master plan red cage madanku ba abba barak kuma la ma fishani barisi university ogato ko fanda
sukubi madakuba abaguba abada turakatai kurkuzos madaisa
baradapre kanin gadise ga tokota ufta dimbilala tokajeru wae gaani sirba jalala fakkate wae jirenya namni tokko hidame erga hidame bodammo ga namni jirun jalal social life ida social jiru hawasun makeja istakka
haranto kan ke safudade ya bisanambo bisan erqorichati jeda nuwanni nuargin wandibi wanne targeta mo wandibi
jalala jide sagge fachuranda namni jalala jide arage fatu ara kakkon kabu
lagaro bida lagaro bida yabekiltu lagaro bida lagaro bida masmure alastu sana lagaro bida lagaro bida yabekiltu lagaro bida lagaro bida masmure alastu
amma yihinya kana sirba ba ebareda da inilleni abba dibba gabata na kesatti undumtu abba dibba bate de ma ofega sirba da jichatan jiraje chu karatati
abba dibba namicho te abba dibba rakaba
namun kana bu nama abba dibba rakaba kana undumtu ajaja dibba ti yechu undumtu abba dibba
soreti koya sora jalala udatte karre hate barana udatte
album sirbota heddun qabaye chuda kan youtube ratti video nitin hojetamin kan youtube ratti fi amin gara sirbota shantama olitiye chuda kanani qabu
maf sirbufet
ega malif sirbufete kan jeu yow gara wan tokko tidruftu tokko jalqaba kenna umuma sikese jiru tujira umuma kesa ke wan tijiru tokko wan sanaka at gotu kenna sirbana kesa jira ani heddu walalon barresa walalo akka bareda tambar resa mana perusa elementary ste balalos dubisan ture akuma namas je nanno tisirbatan ture sirbananno jolleta e sirbatan ture akka qareti tisirbe akka dabbaleti tisirbe akka folleti tisirbe dabarse jira jechu dabeke nanno an keset gutadde abboni kenya gadajalat gutanne lubajalat gutanne ya ijalat gutanne kanaf abankia waaye wanna jalatu yero luba de yero folle de yero dabballe de man nafude de ma yero jarsuma dubata nafude de ma sirba akka folle ni sirban sirba shani san akke sina daima tani wan folle sirbtu galle qet sirbna yechura environmentin an ke satti gudda elle wan sirba rana madange su jiru yechura sirbat mo gudanne enni bra wellistoni jiru wellistoni bebe kamun oromo da kan yero barata tane kasetta hojjetani kasetti nisani kara yero horitics nu kan naggeffannu jira jechuudha keessammo Umar Suleiman heddu naggeffadan ture episode dunyafa kasetta binne naggeffanne jechuudha
indiqe na jala qabde qonqotan te ciraachaa dhufte laf qonqotan te ciraatti tun gaarren sun qaabadme baaddiyaa sun qaabadme baaddiyaa tan keessaaf gaarren tan keessatti qonqo ciraachaa dhufte tinachin duwata dunyaatti gadbaate lallabuu jirta jennuuti tumannutti mu jirti gannu kudhani torobbaa cufa
lallabni tiyatu liga waan baay'ee of keessaa qabdi dhuguma ani barataa kutaa shanii ta'eef muuziqaa jalqabe erga sirraa kaasee sirba fedhiin sirbaa waan na keessa jiruuf sirba jaalalli kennaan sirbaa waan na keessa jiruuf walaloos waan hunda waan tokko tokko uumama waan hin qabu sirbaa lammaffaa ummatni keessaa dhalanne kun ummata oromooti ummanni kun ummata guddaadha ummanni kun ummata bal'aadha ummata sirna dimokiraasii yeroo jalqabaati osoo giriikonni wan uumin dura ummata sirna gadaa uumee dimokiraasiin bulaa ture jechuudha gurraacha afrikaa ummata jalqabaati ummata seenaan isaa bal'aa ta'e garuu haa ta'u malee sababa adda addaatiin seenaan isaa dhokate kanarraa dhalanne ummata kanarraa erga dhalanne garuu erga of beekne booda qaama ummata kana erga taane booda uu jennee seenaa keenya iyyinee addunyaatti beeksisuun dirqama keenya akkasumas waan rakkoo adda addaa abboonni keenya akaakayyoonni keenya kaleessa dhaalaa turan gabrummaa isaan dhaalaa turan nuti immoo ilmaan keenyatti dabarsuu nurra hin jiraatu
tanaaf lallabnaa
iyyinee waan hunda asitti lafa godhuu qabnaa ilmaan teenyaaf seenaa aadaa duudhaa haadhaa ilchifnu anis gama kiyyaan gara aartitiin waan tokko hagumaachuu ceetin iyyaa jira jechuudha amma
baandii keessee intimaatiin ufumaan guddachaa dhufte
yeroo kutaa shambaradhu baandii seene baandiin tuni baandii jiituu jedhamti baandiin jiituu tuni yeroo san beekamtuu turte akkuma oromiyaatittu baandii beekamtuu turte waggaa hangan kaasetta baasutti achi keessatti leenji'aa ture dubbisa leenji'aa turre sirba sagalee leenji'aa turre waan adda addaa diraamallee hojjechaa turre achi keessatti yeroo baay'ee hiriyoota koo wajjiniin gaa baandii jiituu keessan ture
baandiin barsuun keessa baandii hedduu jira tan faqa gaabata ayyala tun nurra citte feesbuukiif intarneetii irra isanii kenna abdoo badhaasoo guddoo galateeffannaan soraalaa keeti kan biyyaa nagaan bula.
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma walaka jal ka baga sa sadit meter bandi kuda sagal meter bandi digdami lama digdami shanrat wit taga jmatat kopi afan romotin dabarsu asrat rawata kopi boruti walit debina nagat bula amma saganta afan amaratu tifufa ¶¶